Kushoto kulia,
kushoto kulia,
seven drop that shit.
Yani kila ninapomuona nguvu sina moyo unachoma, natamani kumfuata naona noma, mzuri kwa mwingine sijaona, nikipata nitadum naye,
nitadum naye.
Kiukweli naendana naye,
naendana naye.
Siwezi fake niko real naye,
niko real naye.
Wa kesho na baadaye,
baadaye.
Kama niko vitani kila siku mawindo, sijui kabila gani ananivunja shingo, kumfuata naogopa, mijasho linatoka. Kwangu giza ye ni nyota, sijiwezi ye ni nukta.
Some more, yeah, 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 yeah. Philomena, Philomena, yeah, 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 yeah. I don't follow you for kilometers, kilometers, kilometers. So, wah, 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 yeah, yeah. You see, I know you want money, ego. Me, I no go play you like Diego. Undercover like Marshmello. Make you be my agwani, Diego. I don't feel me, I no lie. Me, I no lie. I go there for your matter like all nights. Like good nights, yeah, yeah. Make up your good mind, yeah, like good mind. Good loving, baby, girl, me a no fight, yeah, me a no fight.
Respond.